bazabye twasiganga yebale atekwa kuba mukama yakola bino yetwatandikira eri twabityata twamanya nti bwebitiibwe biriba mukama kituufu webale singa tabadde gwe mukama twandibadde twafadda obulungi bw'obubadde naffe netufuna eddembe ani ayinza okutwenganga omukono gwo guli naffe tewali mbeere tisa singa tabadde gwe mukama twandibadde twafadda obulungi bw'obubadde naffe netufuna eddembe ani ayinza okutwenganga omukono gwo guli naffe tewali mbeere tisa Osinzibwe mukama olwebyo byendaba bwewakirabanga entise tusazeeko ky'okomulimu gwewatandika tegunaba kutuuka tegugenda nomeggana singa tabadde gwe mukama twandibadde twafadda obulungi bw'obubadde naffe netufuna eddembe ani ayinza okutwenganga omukono gwo guli naffe tewali mbeere tisa singa tabadde gwe mukama twandibadde twafadda obulungi bw'obubadde naffe netufuna eddembe ani ayinza okutwenganga omukono gwo guli naffe tewali mbeere tisa twandiziza anafundikira kye yatandika wetumwesiga yetali tuleka ekyo kyemmanyi mukama omunyweza totuuyana singa tabadde gwe mukama twandibadde twafadda obulungi bw'obubadde na